UJama Wezo waseHeidelberg eRhawutini uyakuthanda ukufundela unyana wakhe oneminyaka emithathu ubudala, uOrifa Ori Unathi Jama. Uthi waqala ukunxibelelana nonyana wakhe kwangaphambi kokuba azalwe esesisiswini kunina wayemculela. Oku kwaqhubeka emva kokuba ezelwe uOri, oko kwaphela kwisisiqhelo kuthi, utshilo uJama. Ngoku akhulileyo ke, ndikhuthazwa yinto yokuba uzicelela ngokwakhe ukufundelwa ibali phambi kokuba alale yonke imihla.